Zico kwa kanali. Zico kwa kanali di. Zidio. Zidio.
Check, check, angle check.
Ilibidi ni yoko kendo ni washe jiko. Zico kwa kanali ti juniko rizo. Ulimi bado ride risasi zipo. Misari bado kali na mizani zipo. Silabi simple kama A-E-I-O-U. Rudia mara twice A-E-I-O-U. Kati chingi za calling na cha impromptu. Subiri usichizi inin. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
Kavit kaki drop too. Check in and you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kavit kaki drop too. Check in and you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you.
Wanauliza kolo kwani ulienda? Okay. Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Jupazia za hekalu zilishararuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ninatambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Kabit kaki drop too. Check in and you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop too. So follow if you want to. Nobody can stop you. Let's move to the right. Move back to the left. Kila mtu wana follow. Usipodu uko solo. Let's move to the right. Move back to the left. Kila mtu wana follow. Usipodu uko solo.
Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja ngumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive too.
Kabit kaki drop too. Check in and you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop too. Check in and you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you.
Basukiso.
No, nobody.